zechufika lapha mazeli kula ngutshele zikona le monte sheshayo igama lazishesha ziyashesha futhi uzoshesha ufika wena ungapha mazeli kula ngutshele zikona le monte sheshayo ishesha kamnandi igama lazishesha ziyashelela zinjalo uzoshesha ufike kula ngutshele ungaxhamazeli bathe endleleni zipole kamnandi zihambela kamnandi ufike ufrila uyakhona awa ushesha shesha
Batendele nizipole kamnandi, zihambela kamnandi, ufike ufrila.